chandacha mauvishwa pete, basi penda nikupende mini kuvishe dali. Ungera ya punda mateke, suni sijenka kupenda ukani tupo mbali. La 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 la, ah, oh, 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 oh. La 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 la, ah, oh, oh. Pete, basi penda ni kupende mini kuvishe dali. Ngera ya punda mateke, suni sijenka kupenda ukani tupa mbali. Asitusema atharani, ilo moyo ninitumia. Zile raza chumbani, nikianza fikiria. Najua tasemo mengi, tafadhali usisikize. Tunajua wapendi, lengo la wakumize. Tasemo mengi, ila tafadhali achana. Tunajua wapendi, lengo lao. Kibolo vitunza nani, moyo upate maseke. Nisao watashida zote za zumani. Atinafanya atarani, ili wasitichukia. Afanya hima na tamani, muda wa umewadia. Najua tasemo mengi, tafadhali usisikize. Tunajua wapendi, lengo la wakumize. Najua tasemo mengi, ila tafadhali achana. Tunajua wapendi, lengo lao.
La 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 la, hey, oh, 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 oh.